logo, mani mshuki. Simba ngoma, ndomu. Nipende sisi, nipende kama mchoko msembe. Yeah. Kwa klabu, niko na form, na niko na leo pia. Na form ya to, ni dola na euro kisa. Niko na leo, kwa formula, niko na dai pia. Nipende sister, nipende kama mjaka na sembe. Nisha kulike sister, nisha kulike kahi mic. Wanasemanga wa mchizi, mini niko dizi juu ya masizi ya penzo la US. Sema yes, sita kumesi ya mbiezi. Pende kama sembe, nipe kama hembe. Flavor juu, umeiva. Ndani nikupe honey. Give me all, see me all. Niko na form na niko na dough pia. Na form ya dough ni dola na euro pia. Niko nazo so formula kwenye dai pia. Yeah, niko naye love my boy shake your ear. Nipe hizo pia na karibia amemea. Akona kila nikimwona na isi one. Ananipa mambo ya one. Yeah, I'm the lyric star, hapana gangster ha. Mi niko juu, sema majuu. Ukitona tupe respect, cause tuko ligi so. Usitona hivo mayoyo. Kwa club, makali zi floor, tunamali. Dostezi go, kwenye dance floor anago. My time zimefika, kila yu tunawake pake. Wana ni cheki, alakini miwacheki. Tumiwacheki, acha wacheki. Ina go down, ni kama kwa zile party. Zile TBT, zile box right baby. Zile mechi za soka. Nite Mr. Flo, hayo ni makata. Hakuna kukata hama utateketea kwenye takata. Niko na form na niko na dough pia. Na form ya dough ni dola na euro pia. Niko nazo so formula ni kuone dai pia. Nita floss sita end the loss juu I got the sauce with the right guys by my right side. Niko na form na niko na dough pia. Na form ya dough ni dola na euro pia. Niko nazo so formula kuone dai pia. Nita floss sita end the loss juu I got the sauce with the right guys by my right side. Ukisema mapenzi nasema twende pizza. Ukiniunju kiss nasema nitakumiss. Ukidance na mimi niko na wewe mami. Tukiingia chumbani mimi niko Dubai. Usilete ngori kwa na ule boy. Ghost are not my thing. Mimi hapana yoyo. Labda fizzy juu on your wise. Inbox lazima ni mshow. I'm the sauce. Aingie box ndio nipate hiyo dose. Chapa ilale lazima huyo dada atake. I'm the beast don't twist. Au wengine mapest unashikwa next. Upstairs, me master, kama musketeer. I'm the beast, don't twist. Au wengine mapest, unashikwa next. Upstairs, me master, kama musketeer. I'm the beast, don't twist. Au wengine mapest, unashikwa next. Upstairs, me master, kama musketeer. No guessing, kehesing, kama in a genius. No woga, mabao kama Pogba. Yeah. Ukishikwa shikamana, ukidungwa dugamana. Yeah. Mr. Flo, logo.